kwange guamanta birozo byange bikunonya obongo wange bukwetaga njagala oje mu bulamu bwange omubiri gwange gange gakulire amaso gange gakutunulire njagala ube mu bulamu bwange
mpanirire
mpanirira mpanirira mukama zijja gy'oli
Kuboinza.